Ayo mkombozi wangu Bwana alinihurumia, aniponye mimi dhambini. Kweli ana upendo ulio ajabu, Bwana wangu mwokozi.
Aniponye mimi dhambini.